Bana besho bana ba batho ba ya bolala bana ba batho ba latlhegelwa ke mešomo ditseleng re fela re feta dikotsi tseo di siang bana ba batho le diritsa mara nna le wena ba rapesitsweng ka mogau ge re fitlha kopanong tja seboka re tshwanetse re rapela re araloka bana besho re yale rapela tle
Hey, refiro matalitumelo la yasemoya.
Kosi Aruna, the Prince of Peace. I'm a traveler and chum. Kosi Aruna, who is a man and a Mosama Wati, the Tabora Pelican. What do we know already? Oh, feel it. We are a British apostle. We are a fast. We are.